kumbona lomto achela na po isu chuba unispa Yasata
Yimbi sifikile zinsizwa, awumtshele uzodobo
sivile zinsizwa yimbi sihlomile zinsizwa awunjalo zatobola mani ayishuwo nophela mfana kithi lethi
zipamukana ngoshe limpila
Ngiyalale ngoma ndanga zamashiya angihambi ngedonjana hamba naye ubayazi umfazi thona hayi mzala wami asishaye ingoma mfana sishaye ingoma mfana washusa akhe kwasa sokwenza kanje